Ngibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sokugcina sengede yangoMeyi kungunhlaba kulonyaka u-2021. Ikhasi leshumi nanye osihloko sithi izinguquko kuyithimba labeluleki baseSASRI. Ifundeka kanje. Sinomaphilisi Zulu, abanye abambiza ngokuthi u-Prince of the North, osesebenza nabalimi basogwini olusenyakatho okuyi-Sand North Coast. Ababuyiselwe imihlaba ngohlelo lwe-land reform kanye nabalimi abalima ngokuncane okuama small scale growers ama SSGs. Kodwa ke ngokomsebenzi usebenzela kakhulu abalimi abalimi abhekene nabo ngqo yilaba abangaphansi kokubuyiselwa komhlaba uhulumeni nalaba abasuke bezithengele bona ngaphandle kosizo lukahulumeni. Kuma SSGs usuke esiza uma kunosizo oluphuthumayo olusuke ludingwa ngumlimi. Umaphilisi uphinde asebenze ahole nethimba elibhekelela izifo nezinambuzane zomoba kanye nokukhiqizwa kwembewu. Useneminyaka yeshumi nanye esebenzela isikhungo sezocwaningo ngomoba ezikhundleni ezahlukahlukene. UMageba uneziqu ze-BSc kwi-Biological Science azithola e-UKZN. Uma abalimi befisa ukuxhumana naye mayelana nezidingo zomoba, bangamuthola ku 082-789-9218 noma ku maphilisi.zulu@sugar.org.za. Bese siba noWinile Shelembe, obebambe njengomxhumanisi wabalimi ngenkathi unqobile Nxumalo esathathe ikhefu lokufunda. Usezosebenza nabalimi abalima ngokuncane okuama small scale growers nabalimi abangaphansi kohlelo lokubuyiswa komhlaba okuma land reform growers. Usebenza nabalimi abahambisa umoba wabo emshinini omaphakathi nesifundazwe eNingizimu okuyi Eastern Mine. Ngokwezemfundo, uMashelembe uneziqu ze-BSc kwezolimo kanye ne-Masters yezolimo azithola e-UKZN. Ungaxhumana noWinile ku 083-654-3547 nakuwinileshelembe@sugar.org.za uma udinga usizo oluphathelene nokulinywa komoba. Abaphathi bakwaSASRI Extension bayabemukela uWinile Shelembe noMaphilisi Zulu. Siyathemba ukuthi nani balimi nizobamukela kahle emisebenzini yabo emisha. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela iziqephu ezedlule kusukela kwesokuqala uma engakazitholi kumeluleki wakhe. Ngiyabonga kakhulu, sesizobonana ngeziqephu ezilandelayo owezango September.